Sua mugisho gishumbatyo se azaguma mudi chuchu chihora ho dagiru iteka urubuhungiro nigihome chinyinjira zakomeza wiringire kugineza imbabazi zawe haleluya ramyizina rye mutima wanje ririmba aza kubundikiza amoya ye kandi uzajyungira mu mababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira kuko ari wowe buhungiro wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho nta cyago kizegera ihema ryawe zakomeza wiringire kubw'ineza imbabazi zawe haleluya nyambaza nanjye nitabe mu makuba no mu byago nzabana nawe nzamuha icyubahiro nzamuha uburame nzamwereka agakiza kanjye aza nyambaza nanjye nitabe mu makuba no mu byago nzabana nawe nzamuha icyubahiro nzamuha uburame nzamwereka agakiza kanjye